festival mamelon de sigasu nanga mako famous ale kene bele bele mimi sigi sigasu sansa kene sigi kunte dore kwasa kasega sigasu sekuna dongu ira ye mogola sayongo ni ale festival ile bemba nyema
mesuku si suku minya to kuda ku faragi kol e minyar de sigasu donc sigasu sigasu sekuna dongu bula bara fanfe kasego ira jemana o farin kene ga amaye ka fo mo chama bena male on dorante mali dafa du mo do fene bena na fa burna explosion bala senegal explosion bala fota ci cote d'ivoire explosion ma do amaye so sa même mo ko me sugun kene ga ave explosion kene fran ko bo
festival in kene ka be bara chama on buluda di festival in ye nyon ko me ro baye isaka amandu sana ale bora burkina kana festival in kene ka
nana sigasu nana festival la famous ala donc anana participé anana ni bijoux le bijoux de brésilien artisanal aussi ala va confectionné ala anana ulu fere ani musoga tiela kono ala donc ani montrou fana be fin jama be
sali kone ale fana e fere kala e min bora ba mako aka fola min festival imbe jamana do nyogona
ne bolo festival ni koni kunyana manu abandu nyogona be jamana do nyogona fana tuguni pendo be ulu tesora fe bai ni jamana were na na be soro lu bulo amu go bala soro wa fendo fene ba ambulo tesoro jamana bulo nulu na na ulu fene ba la soro donc la festival we gesta o bie ka fencha man du nyogona aba fere kero du nyogona
ni nyogon ku me ba in kene ka sika su sani fere be kene mun konala awa dulu ale sani kele
bo ne kon na na sani ye ne kon bulo aga sa aso da ga no wa a no yere di pasi na ya mi fendo soro da do ra mesu ko na ita soro dala o ko ba ira fo ka ga no
wa siku ani doko kene do sabula artiste bo be yo soro ni kene mun konala Sikasu sigida nyema umatu koni kuna. Umar Goita, ale konseye sikasu miriba kono.
Ni mimi rake sikasu, abebe ni anga la njini. Paske kumini kono, anga la njini ni chama kake. Mime jama fara nyongoka, anika donu, kato adama dombu ka donu fale fale nyongona. Ayo watake fene, sani fero, ukase kake akuna. Tono mumbe buwala, anga rediwa tono soro. To atonate ta makele kuna, abeta ambede kuna.
Hakina jina, festival mamilo ndi sikasu, nanga makufemasi. Alebe labe, saonsa, Afrika sen. Ninata Adamne, janvier kalokile mwa anisawa, katabla janvier kalokile mwa anishikin. Awa bamba, dewa bamba, togola, kasu.